kude phofoli ndawo yamageza. Kude phofoli ndawo yamageza. Kumnandi kulo mama ndawo yamageza.